Yohane esura 15.
Nze muzabibu gwenyini ate kitange ye mulimi. Buli tabi eriri munze eritabala bibala alijjawo. Ate buli tabi eribala ebibala alisalira liryoke lyeyongera okubala ebibala. Kaakano mmwe muli balongoofu olw'ebigambo bye mbagambye. Mubeere munze nange mbeere mumwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabibu, bwe kityo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera munze. Nze muzabibu, mmwe matabi. Abeera munze nange n'embeera mu ye abala ebibala bingi. Nze w'essiri temuliiko kye muyinza kukola. Atabeera munze asuulibwa ebweru ng'ettabi era akala. Amatabi ng'ago bagakuŋŋaanya ne bagasuula mu muliro ne gookebwa. Bwe mubeera munze n'ebigambo byange ne bibeera mummwe, musabenga kyonna kye mwagala kinaabakolerwanga. Bwe mubala ebibala ebingi ne mufuukira ddala bayigirizwa bange, Kitange aweebwa ekitiibwa. Nga Kitange bw'anjagala, nange bwe mbaagala mmwe. Mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe mukwata ebiragiro byange, munaabeeranga mu kwagala kwange. Nga nze bwe nkwata ebiragiro bya Kitange, ne mbeera mu kwagala kwe. Ebyo mbibagambye essanyu lye nnina liryoke libeere ne mummwe, era essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Ekiragiro kyange kye kino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala mmwe. Tewali alina kwagala okusinga okwoyo awaayo obulamu bwe olw'abo baayagala. Mmwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanya mukama we by'akola. Naye mbayita mikwano gyange, kubanga byonna bye nawulira eri Kitange mbibategeezezza mmwe. Si mmwe mwannonda nze, wabula nze nabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala era ebibala byammwe biremenga kuggwaawo. Era buli kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange anaakibawanga. Kye mbalagira kye kino, mwagalanenga. Ensi bwe bakyawanga mmwe, mumanyenga yasooka kukyawa nze. Singa mubadde ba nsi, ensi yandibaagadde mmwe ng'abaayo. Naye kubanga nze nabalonda, temukyali ba nsi. Ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we. Obanga nze banjigganya, nammwe banaabayigganyanga. Obanga baakwata ebigambo byange, n'ebyammwe banaabikwatanga. Naye ebyo byonna banaabibakolanga olw'okubeera nze, kubanga eyantuma tebamumanyi. Singa sajja ne njogera nabo, tebandibadde na kibi. Naye kaakano tewali kibajjako musango gwa kibi kyabwe. Ankyawa akyawa ne Kitange. Singa saabakoleramu bikolwa ebitakolebwanga mulala, tebandibadde na kibi. Naye kaakano babirabye ne bankyawa nze ne Kitange. Naye ekyawandikibwa mu mateeka gaabwe nti bankyayira bwereere kiteekwa okutuukirira. Bwe ndigenda eri Kitange, ndibatumiramu omubeezi, ye Mwoyo amanyisa abantu amazima ava mu Kitange. Ye bw'alijja, aliba mujulirwa wange, era nammwe muli bajulirwa bange, kubanga mubadde nange okuva olubereberye.